nalinga kiyoko na kitoko te kaka pona bolingo ya nzambe nalinga kiyoko na potete kaka pona l'amour de Dieu nalinga kiyoko na mbongo te magie 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 magie
yo fali bozoba yo kei kozwa mosusu yo mawate yo magie
yo kelanga kotongiranga
yo fali bozoba yo kei kozwa mosusu yo mawate
Sokola palma, sokola.